Wako primary, tunamingo na dede zao out here. Maisha ni kamari out here. Pira Mr. Beef na wakuda haijalishi, we out here. Pato la familia, mwanangu 99 with the kings. Better sit down, little princess. Crown tunao sisi, umati tunao sisi. Weka deal mezani, tufanyu business. Afrika zima stand up, put your hands up. Tumewasili dimbani, timu ya taifa la hip hop. Mitai na kiu ya hip hop, so we gon' drop. Mingurumo radi mvua ya maweki hip hop. Hanna dao, hip hop weja shuka dao. Promota kapandia dao, piano limeshuka dao. Panga dao, shabiki wa weke dao. Promota zina number CB for weka mwamala now.
This in the beast of my shit. Tele wana kalicho mandere. This in the beast of Tosima. Watu wone watu somi. This in the beast of my shit. Tele wana kalicho mandere. This in the beast of Tosima. Watu wone watu somi.
Vyo kosa sio vingi zaidi ya vyote na vyo pata, ila na vyo pata ndo vina vyo mata. Utata kuna mbavyo siku waya taku vyomba ni mepata. Kuna mbavyo ni kikaza mwaka moja na vipata. Steve and I see no fear. Yani kama tuja toka bottom, feels like we started from here. Yeah, trust always end in tears. Man, hell must be empty. Mana all devils are here. Now, tunomiza vichwa vyao kama conspiracies. Switch them flows, take it back to the genesis. Motivate niggas, now onesha how the business is. Shida motivation yote inaluwa na jealousy.
This in the beast of my shit. Tele wana kalicho mandere. This in the beast of Tosima. Watu wone watu somi. This in the beast of my shit. Tele wana kalicho mandere. This in the beast of Tosima. Watu wone watu somi.
Here's a hardcore rumbo. Shows a nigga rando. Blue 3 kwenye kila jaka na wajando. Scientist, pharmaceutical, wa madawa. Mekunguni kwenye kila zigo la machawa. Napatia kila kitu kiona wrong sour. Speaking about the hip hop is missing. Mapanga ewani wake dissing. Sisi ndio sisi. Sisi mafisi sio simba sio chui. Na represent Tanzania ndo mana nandui. Unijui sikujui na tusijuane. Sishekeshi sio masanja wara sio mwana wane. Demu wako namba yangu sio namba nane. Hatu pendagi, hatu fanani. Hatu wendagi, wakina flani. Dula yangu mbaya, moyo wangu mbaya. Roo yangu mbaya, toto wangu so wabaya.
This in the beast of my shit. Tele wana kalicho mandere. This in the beast of Tosima. Watu wone watu somi. This in the beast of my shit. Tele wana kalicho mandere. This in the beast of Tosima. Watu wone watu somi.